the pit. Team man, never down. We back for buzz.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Dark side, light this bitch up.
Hip-hop unga ni mwa sembe sini nkala soba. Kavisi kali holi ni mafuno tembe nuka. Nina kuli na mbiti soku misa sima ningi. Unga mwede kwatu nina pakisa mabazi. Kazina sinipunda sinsi wose vama ziva. Nina chita saki siti pena bloka vama ziva. Mabifu na marapa nina leka na wadizi. Because vango yunga ini nasala na ye. Na mbuti mwune nkani kuti ine niri ivo. Kunipeza nibayi ya banu uza leka ivo. Sinipepa na mavicha unga mbiki nga sulimu. Bene ningo rapa vingo choka chemu mtu. Sikuti ine mwandi nina limba mukabuku. Mavisi siku paka soku chechi nina ima. Kuvikonga mwenye pange na jikoni. Nwe chemu zanga bati nyote kuvirimba. Hilo ali wako akupasa attitude. Jika besti kufika kevika mundo ndovira. Unitambila pamuro kuno ndiseba mahai. Jine T-Man aka Never Down. Nina chusu munga tenge bati osa gira crown. Chokolabu na jizo semu semu na chivanda. I'm not cool ine nema ngena hard. Nefake mu makafu pano nema kesi mad. Sina feru kepo maka inze kuni zonda. Kurapa anyhow pamentu nina ode. Nipanga no kupanya ngativa kuviri wiki. Nilemba na kuyimba vina chitika popado. Sini pwili la kumbuyo pada. Nisa na ngoloko, think international, uli wa muloko. Ngena vestu, ulo sini chinja voko. Tili pamuzi, mtu wanga na choka.
Yeah, he's a boy. Adas, Junior Must. Junior Must Pentizo. We back for buzz, wazi. Mvera. Yeah. Kupaya mabiti ninkala katimba ni beu. La deri nga ninkala patipa. Universe score goals ninkala goalkeeper. We bring fire vessels ni papa go jipa. Za kufremba no kudosa kwati generator. Starter yeo naja ija yose generator. Kine tepi paya rapa muri for buzz. Zili zoni sini seka kwa zinili focus. Zinili neka muno muri two guys. No work song always dope vibes. Kuli Pentiz one then a Junior Master. Awa wabili muri ile ni disaster. Sunga ni chifia ni nanguzu mburi buru. The white talk shit ni kuchimbuzi mkuru. Ngaufuna ndio munongozi muli fulu. I'm chief of rappers kwa michiti mkuru. Back for buzz nga bagila buzz. Ngati uli na bifu ni fakile pants. Juice is a short day fakia mu glass. Gas cool liver uli pepo glass. Umani chinga gara rolo to say. Ati tuwafana tuna maloto to see. Hili na kapito simuni ikapari deal. Beef na ino za kafa patio. Zimu matasha imwe loko vawama. Muyopa kuchidi wa kuliva fana. Tika nda patopu timinyonga mamama. Muzingala koche na kachifundo kajayama. Cheneti funa litu piti platform. Na isema song ya kankale uniform. Olo chemu na jipe foma for show. Cause ii music ama do it for my soul. Nijia kwa tiwa makambati tinasira. Patiri praya wetima ni mwa wauza chesu.
Hey, kai mapizi kachi. Wani mabuche tuma sauce vunga chepa site. Kaisi chima ndana timing.
Download more music on ZambianMusicHits.com.